verse 1. Jehova kuze kube phakade ngomlomo wazukulwane ngeba ngoba ngithe umusa uyaphiwa kuphakade ezulwini qinisa ukuthembeka kwakho. Verse 3. Ngesivumelwano okhethiweyo wami David. Verse 4. Ngiyawuqinisa inzalo yakho kube phakade ngisakhe isihlalo sobukhosi ezizukulwane. Sela. Verse 5. Imangaliso ziyakudunyiswa ngamazulu ukuthembeka kwakhe ebandleni abangcwele. Verse 6. Ngokuba ngubani osemafini ongalinganiswa noJehova na? Ngubani phakathi kwamadodana kaNkulunkulu ongafaniswa noJehova na? Verse 7. UNkulunkulu uyesabeka kakhulu emhlanganweni wabangcwele, umele ukuhlonishwa yibo bonke abangakuye. Verse 8. Jehova uNkulunkulu sebawoti, ngubani onjengawe nawo namandla Jehova nokuthembeka kwakho kuyakuhaqa. Verse 9. Wena uyabusa ukukhukhumala kolwandle, uma kuphakama amadlambe alo uyawathulisa. Verse 10. Wena uchobozile uRahabi njengobuleweyo, uhlakazile izitha zakho ngengalo yakho enamandla. Verse 11. Ngelakho izulu ngowakho umhlaba, izwi lokubhekwa kukho konke ubeke isisekelo. Verse 12. Iningizimu wakudala iThabori neHimoni kuyakujabula egameni lakho. Verse 13. Ingalo yakho inobuqhawe, isandla sakho andi sokunene sakho siphakeme. Verse 4. Ukwahluleka kuyisihlalo sakho sobukhosi, uqiniso kuyahambi kobuso bakho. Verse 15. Sizwe kwabelela ngenjabulo Jehova ekobuso. Verse 16. Egameni sonke ngokulunga kwakho iswa. Verse 16. Na uyinkazimulo yamabo ngumuntu wakhondo lwethu akaph. Verse 8. Ngoba isihlangu sethu singeJehova, inkosi yethu ingeyongcwele kaIsrael. Verse 19. Ngaleso sikhathi wakho ngombono kuba bakholwayo bakho wathi, sizo eqhaweni ngiphisile phakathi kwabantu. Verse 20. Ngifumene inceku yami uDavide ngobile ngamafutha angcwele. Isandla sami siyakuba naye siqile, ingalo yami yakumqinisa. 2. Isitha umahlula nendodana kubi ayikumhlupha. Yakuchoboza ebusweni bakhe kuphe abamzonda. Verse 4. Agama uphondo lwakhe. Verse 25. Ngiyakubeka isandla sakhe phezukandle sokunene sakhe. Verse 26. Uyabiza ngokuthi uNkulunkulu dwala lensindiso yami. Verse 27. Ngiyakumenza abe nophakamisa somhlaba. Verse 20. Ngiyakumgcinela umusa kubethe vumela sami soba siqinile kuye. Enza inzalo yakhe ime kude. Ozi sibe njengezinto. Verse 30. Bakhe beshiya umthetho wami bengahambi izinto zami. Uma bephela izimiso zami bengagcini imami. Verse 32. Mbo. Verse 33. Ngomusa wangiyubeka kuye, ngaphikisi ukuthembeka kwami. Verse 34. Angiyukwaphula isivumelwano sami, angiyukuguqula. Verse 35. Ngafa kanye ubungcwele bami, angiyukumanga kuDavide. Verse 36. Inzalo phakade sakhe elanga ngwami. Verse 7. Iya njengenyanga nanjengofikileyo emafwini sela esit aphosumile wamthethiweyo wakho esitnine ugcithile esenceku yakho waphele wayo sebathini vesi utizo zakhe izinqaba zakhe za incithalo verse 41 bonke abadlula ngendlela waba ihlazo kwabakhelene naye verse 42 phakamisile sabamelene naye wajabula zonke izitha zakhe akhe verse 43 futhi ubuyisele emuva usiko lwenkemba awumvukanga ukulweni 44 enkazimulo yakhe wawuhlabathini isihlalo sakhe khosi verse 45 ufunyezile intsha bakhe hloni sila verse kube uyakusisitha over intukutheko njengolona verse 47 ula ukuthi sami kanti atize bantwana abantu verse 48 ani wakuphila engayikubona akhulule umphefumulo wakhe endleleni endawo yabafileyo na sela verse 49 nkosi uphi umusa wakho owawufungela ukudavide ngokuqheka kwakho na verse 50 khumbula nkosi lezinceku zakho ukuthi ngithwele eni sami ihlazo lezizwe kakhulu verse 51 ezisola ngalo zakho Jehova ezisola amba kujwakho 52 Jehova kube phakade amen amen awubo nativ awubo nativ verse 1 nkosi wena isiphiwo sethu ulwaneni